special in my life. Mapenzi tele kwako mama, nyota inang'aa in my life. Oh. In the morning and the night, bend down on your nation, I stand safer. Najonea in my eyes, kila nikikosea warekebisha, yeah. Hakuchoka every day, vile nkilia lazima nbebe, nibembeleze mama kura zata usile. Mama, you are so special in my life. Mapenzi tele kwako mama, nyota inang'aa
in my life, in my life, in my life, in my life, yeah. Nakupenda mama, nakupenda mama, nakupenda, nakupenda, nakupenda mama, nakupenda ma, nakupenda ma, nakupenda, nakupenda, yeah, yeah, yeah. Umenilea, umenitunza, umenilea, umenikuza mabaya mema, umenitunza majambo ya dunia kunifunza, maovyo na kuja kufukuza, kuzijua shida, kutambua raha, kuwekeza sio kutumbua zote ba, kutocheza mahasiri haonaga mzaha, kuchombeza angalia vita naifaa, magonjwa yametuzunguka yamejaa, kukosa weka sana neno msamaha, kutereza sio kuanguka kuka, asubuhi kulikunja shuka, kutafuta safi uchafu kupangusa, yanajirijua kupokea kwa heshima, wanakuja kuwakaribisha na hekima. Maombi kwa Mungu lazima, maombi kwa Mungu lazima, yeah. Nakupenda mama, nakupenda mama, nakupenda, nakupenda, nakupenda ma, oh.
Mama, you are so special in my life. Mapenzi tele kwako mama, nyota inang'aa in my life, oh. Mama, you are so special in my life. Mapenzi tele kwako mama, nyota inang'aa.